Ombaka president ya Kasanda Nalongo Phoebe na Mulindwa ajukiza abantu be Kasanda abafuna senza PDM mulundi ogwasoka ndiche kisero okuziza kubanga bakubayiga yonna jebane kweka
tositegeza bali abasokera ddala ababamu kwa abali balowooza mbu sente zino president yaba wakasimu kujja basebo ne banyabo okubanga sente zino zikomawo kuki miruka so twagezezako okutegeeza ba parish gwon committees ezo zitusoke zituyambe ziyite mu bantu abo wamu ne bagisos so that we tujira buli omu amanye n'okusharinga bikwata ku akawunti yaabwe so that abamu batandise okukola ki okuzaawo so tetwagala gamba mbu twagala omuntu abasooka kadde kasooka kawoolole kookakomyewa z'ofunayo z'okola ki z'oteekayo naye ng'okimanya mbu asite otulaga mbu at least oyina initiative oba ky'okozeeko okulaga mbu okola ki osasula.
RDC na Mulindwa ategeeza nti ku mateeka amagye agagobererwa omuntu okufuna ensimbi za PDM kati omuntu alina kusooka kusomesebwa n'afuna ne certificate olunalyo kafuna ensimbi zino nga kino kyakuyambako okuwa abantu abatuufu era abeeteeseteese obulungi okuzikozesa ekyo kye bazifunidde.